abashaka urwanda abarushakira inabi abarwifuriza ibibi barukura hesenye ndetse bigeze ku kazi nyako ka kandi ko ku rugamba nuvuga ngo isasu rigiye gusohoka riragusha
urabisi gukunda ntibivuna nko gushaka amafaranga gutanira abakobwa basa kumura muri iyi gahunda ngenzi itangiye u Rwanda kugeza ngiye no mu nda y'isi uri kwibaza byinshi ni gute nakoze ibi ngibi njye mfite amashimwe menshi ndimo natura u Rwanda ibyiza bigeze aho tubigisha n'abayobozi beza muzehewe uri ntwari urakarambaho bizakumbangamira ndeke nkora ibyo nshaka Deke nuba kurwambya kurwambya Bizakumbangamira Deke nkora ibyo nshaka Deke nuba kurwambya Nyirimo nawe tuyifatanyije urubyiruko ruranywa itabi rusamba na buri munsi ubwo siyo nego yabageza ku kicuti bavandi mureke ibyo ngibyo mukora ibyiza bisa kungo n'abantu bose ko rero Rwanda mutitaye ngo ni rutoya n'igihugu cyacu tugomba kukitangira twese ubu muntu bwanyu ni umusanzu ukomeye cyane dukuba ku Rwanda rumwe rusira amacakubiri sakumbangamira Deke nkora ibyo nshaka Deke nuba kurwambya Bizakumbangamira Deke nkora ibyo nshaka Deke nuba kurwambya
urubyiruko nkamwe abagera ku bihumbi bafashe inzira ukazinduka ngo bagiye ahantu ariko hajyanye n'ubukene Rwanda tuhora turahutse imbaraga dukoresha zijya mu nzira itariyo ntimuzasubire ntimuzabire